killer. I want a man, want a man, want a man, want a man. Wanna pick out your food. Hello.
Hey, yo, Kenny.
She Abdala, napenda sifa. Itoto kufiba na nisha. Yapo kuwa mewa, lakini atuli na mke wake. Uyu mupe, uyu muruke. Wazendo mambo yake. Mchana bonge la she, lakini usiku yupo kitamba she upe. She na mchongo, mkufunzi kwa uongo. Badala ya tasibi mfukona na tembe ya damkongo. Yani she kama she, lakini kimboka na itwa PDG. Oya uwanja wa fiti uku, she dula na chumba chake maze. Anafuruga kwa umini, anachanganya kama nini. Mara ana ubiri dini, mara kapiga picha na smati jini. Yani she kama she, 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 yani she kama she.
Let you know,
she Abdala, she Abdala, she.
Yani, kuna muda nishe, kuna muda mitosi. Ni mtu wa dini lakini, mda wa zola yuko gesi na totosi. Oya, mesikia, tawa pilisha kafumani wa. Katika vota ni kuvute, kajitundika dela kakimbia.
Naomba kiberiti, naomba kiberiti, naomba kiberiti. Ni mchome, ni mchome, ni mchome.
Pia za kitonga, chedula zilimponza. Pia za kitonga, chedula zilimponza. Amu mwachipita mbo.